¡Ay! ¿Sí?
Run a full day. Wonderful day for me and you. It's a beautiful day the Lord has made for me and you. Alichofunga Mungu mwanadamu gani awezae bomoa? No, hakuna. Hata malaika mbinguni wanashangilia, wanafurahia siku kuu yetu, siku ya upendo. Shamsham yamenikoleza, baba na mama wametupongeza. Katumi na wea tutolegeza, tutapenda na hadi kifo. Kifo kitu niahidi baby utoniacha, nitakutunza baby, wendo wangu waridi, wendo wangu mwandani, wendo wangu lazizi, kuwa langu ni wangu.